JazzyMidundo.com.
Ni hatari, ni hatari, aye. Ni hatari, ni hatari, aye. Ni hatari, ni hatari, aye. Eti unataka macho matatu Android ya kutoshi. Unajisahaulisha. Mahitaji ujue ni mengi, hela nayo haitoshi vyote kukamilisha. Nywele hata hazijakaa, unataka kubadili mama. Mwenyewe kula sili na njaa, unataka kuniathiri ama. Kama unanipenda si univumilie, si univumilie. Ama nawe fanya kazi ili unisaidie, mana nachoka. Baby acha hiyo milio, hizo ni herufi kuu. Baby acha hiyo milio, hizo ni herufi kuu. Ni hatari, ni hatari.
That's the reason I never wanna lose you for my side. God never made you for my ribs, and he used my heart. That's the reason I adore you, captured my heart. We I fight for you every day. I be grinding for money, thugging for you, I get paid. But you just wanna take all the money and say, wanna live lush before building life, that's cliche. Love should be mutual, darling. Do you love me or you love my money? Never thought I'd lose you, darling. But I hope you just hear me calling.
Baby, acha hiyo milio. Hizo ni herufi kuu. Baby, acha hiyo milio. Hizo ni herufi kuu.
Ni hatari, ni hatari, aye. Ni hatari, ni hatari, aye. Ni hatari, ni hatari, aye. Ni hatari, ni hatari, aye.
My God, you're killing it, killing
it. Estimo one.
JazzyMidundo.com.